yes, yes. What? Well, classic means Bado kuna ujinga wa kisasa. Bado na chana nito with the rasa. Bado na fungo wa kurasa. Na yuna jamii bado ipo chini ya siasa. Kuna peace bado, true love bado, good life bado, hakilim bado. Miundo binu maisha bora kwa mtizi bado. Just a pee, ipi bado mambo ya kugado. Ata kisoka bado tupa slow. Bado misije toka ni nufake na flow. Bado madoga skonga should the one ignore. Bado viongozi wana bonga bonga like yo yo. Yo Mr. Rice, don't lie. Sababu wakulima bado wanna cry. Mafukara, we die. Na bado watoto mafogo wapo kama ya yo.
Bado tuko chini kama huna kitu maisha kuto fry. Hakiko wapi kama masikini dele uta cry.
Kila kitu,
kila kitu bado.
Kila kitu bado.
Kila kitu
bado.
Kila kitu.
Kumitan, atuji relax. Bado kuna jira tuna survive. Kwa mitikas, napunguza stress. Kidesign, bado naona vijano na moka kila time. Kidesign, seta afya ina pengo. Viwango, bado hakuna kwenye dispensary. Bado wanataka corruption askari. Bado hakuna mishe kwa watoto wa mitani. Labda tumombe Mungu ashushe baraka. Kwani bado tunaishi kwa mashaka. Wananchi wa nchi hii tunasafa. Na bado si aseme kuwa mchezo wa hatari.
Bado tuko chini kama huna kitu maisha kuto fry. Hakiko wapi kama masikini dele uta cry.
Kila kitu,
kila kitu bado.
Kila kitu,
kila kitu bado.
Kila kitu,
kila kitu bado. Kila kitu, kila kitu.
I don't know.